Jarrest man, Rasta Angel alongside Jemosh, Prince at Kissington, First Empire Records.
Togenda, obulamu bwange, ukwetaga,
obulamu bwange,
abareri gambo, toli bako babe, kuvawo obera, ebizimu byaffe, yesanyu lyabwe, bambi kusaba,
bambi kusaba,
banonyabo, abaline mirembe, baba chankalanye, boba sanyuke. Togenda, obulamu bwange, kukwetaga,
obulamu bwange,
abareri gambo, toli bako babe, kuvawo obera. Ebizibu byaffe, yesanyu lyabwe, bambi kusaba,
bambi kusaba,
banonyabo, babaline mirembe, baba chankalanye, boba sanyuke, bambi owomukwano, soka wetegereze, bwabanga, waliwo ensonga, tujiteke kumwanjo, tujogereko, era tujiteseko, nga n'abaana tebamanyi, kubanga kirabika, ababe ebigambo, balina bye bagambye. Bakuseketerera n'ebintu ddala nange bye simanyi kuba wuuye yomba era ng'ogamba munogenda naye nze kusaba togenda obulamu bwange bukwetaaga
obulamu bwange
abare ebigambo toli bako babe kuvaawo obeera ebizibu byaffe yesanyu lyabwe bambi kusaba
bambi kusaba
banonyabo abaline mirembe baba chankalanye boba sanyuke togenda obulamu bwange kukwetaga
obulamu bwange
abare ebigambo toli bako babe kuvaawo obeera ebizibu byaffe yesanyu lyabwe bambi kusaba
bambi kusaba
banonyabo abaline mirembe baba chankalanye boba sanyuke
womukwano tusoke tutesenga tonagenda Bela wajisa, ngeri nyalyo babe, mpe ya katsa Manyamu ulamu mbela ne mirembe, mbawa wabela Elano marofa wone mbela nga sikulaba mbela tawa Chisendo woza togamba kugenda, kola jule chilela tone kakufa
Togenda, obulamu bwange, ukwetaga
Obulamu bwange,
abare ebigambo, toli bako babe, kuvawo wabela Ebizibu byaffe, yesanyu lyabwe, bambi kusaba,
bambi kusaba,
banonyabo, abaline mirembe, baba chankalanye, boba sanyuke, togenda, obulamu bwange, kukwetaga,
obulamu bwange,
abare ebigambo, toli bako babe, kuvawo wabera, ebizibu byaffe, yesanyu lyabwe, bambi kusaba,
bambi kusaba,
banonyabo, abaline mirembe, baba chankalanye,
Basanyuke, yeah, yeah. Basanyuke, yeah, yeah. Rasta Angel alongside Jemosh, producer Kissington, First Empire Records.